kata. Tafuta mwingine, penzi pole ni mata. Anefata mwingine, we kama ukiachwa. Mwenzangu sinune, ndo kwanza kesha ba. Kinyabia kunjane. Halo kwambia utongo, umuongo. Wembichi bado unalipa so kitoto. Tuna niona gigi mani bado wa moto. Ukini kutashaji pimpu kama mtoto. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ha Snapchat video tata si wasapu insta. Yani mtani komo tanijua, tena kusha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kido. Kamuna nyota kali, piga miruzi kidogo. Kao megonga nisha magali, piga kelele kido. Weka mabingwa kuchiti, piga miruzi kidogo.
Hata ukinacha naona poa, mbona shwari, siza nikome nikomoa. Tena najikubali, wana nizimikia wapo tayari kunigaramia. Wena kama ukinichiti mina danga stiacha kulinda dunia. Ukinichanganya na mashemu na chukua. Oh, sinagofagio kiro safi baria. Ushuku niye poa sijaona kumwanda fia. Hakisema kutaki muache aende zake. Mkomeshe mbimbia mjue mwenzake. Wanyeshe wako uchisi wako achika wo. Kudanga mpako zeni sikari anzisha wyo. Unasema miuno ya paka chongo unaisusa yo. Mwendo sogo dona itupa yo. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ah, Snapchat video status WhatsApp insta. Ni mwenzenu mtani koma mtani jua. Yani kwisha kabisa. Weka mona jikubali, piga kelele kidogo. Weka mona nyota kali, piga miruzi kidogo. Weka mome gonganisha magali, piga kelele kidogo. Weka mabingwa kuchiti, piga miruzi kidogo.
Haji, wejo ni joea. Ha, salimia sudibega. Uda mchina, ah, teji yedi. Wapinda lai, kari yako, ah. Kama vipi, we chutam, mama inama. We tikisa moja moja, dana dana. We chutam, mama inama. We tikisa moja moja, dana dana.
Kigimani unanikosha, ah. Ukikata, ah, na kuna umejitafuta umejipata. Pereka mkono papa, seshika paja, ah. Miondo kwa kibao, kata kauna kata, kata. Oya usiogope kata. Wakumitaga milenti zikicha wangu. Anisalimie sana Young Business. Na KDK Bebele. Beri Blanco. Technical Engineer. My picture, weka iyo boro jo dansa. Madam Lisa Lisa, oya guriwe. Master
Scuba Beats,
iyo GB gang for everybody. Everybody.